wait from now. Get hand away na wait from now. Oh my god, what's a kaya? Oh my god, what's a kaya? Oh my god, wa mama. Oh my god, wa baba. Oh my god, wa bokoko wa mi. Out down komina, out down komina. Oh my god, wa mama. Oh mina ngiyasibongela. Oh mama wengane zami. Chiribe chi, chiribe chi. Oh my god, wa mama. Oh my god, wa baba. Oh my god, wa bokoko wa mi. Uthando sami, wonke umuntu ufuna uthando. Wonke umuntu ufuna uthando. Wonke umuntu ufuna ukujabula. Wonke umuntu ufuna ukujabula. Wonke umuntu ufuna ukuthokoza. Wonke umuntu ufuna uthando.
I need you.